Yo. Ha, yo. Ha. Tanio. Cheki. Bad buddies, wote ni mabuddies. Mali safi, haga maji maji. Wote ni machaji wa mie, wote kubie. Napenda mwenye kipaji, mwenye ni taride mbio. Shaifika tatu city, bra. Mapengwa tiffin, bra. Mekaza titi, gra. Kwela wa jiji, kam. Tu mwenye kiti, tap. Ifike chini, beb. Cheza na mwili, kam. Mara ya pili.
Missing girls in Uganda are better than those in Kenya. Baby, we love you, Uganda. Be ya, you be singing, be wa mwe Kenya.
Girls that are from Kenya ni better than those Ugandan kwela. Wana skenga tu ni wa Kenya. Wanajua ni mapeng na wameweza.
Aji the pretty girl from Uganda, the fall of Africa. Ngate majibali mumitwalo. Mule watu nula ola baba sakala. Uganda ni girl my favorite. You can't convince me to change it.
Are you Ugandan girl?
Now shake, shake, represent Uganda to the fullest. What your mama gave you?
Asi kweke shake, olo asi when you shake nyashi. Are you Ugandan girl? Shake
mama wache ya kuwa.
Aba nawe Uganda baba. Banyidira, bama nyokwa mbala. Aba mubali na mubefuga. Mama toka gari ya gechibi.
Awa nyakola wa chigaba. Shesha masoka wa
jipa. Missing girls in Uganda are better than those in Kenya. Baby, we love you Uganda. Be ya, you be singing, be wa mwe Kenya.
Girls that are from Kenya ni better than those Ugandan kwela. Wana skenga tu ni wa Kenya. Wanajua ni mapeng na wameweza. Uganda kuna kwela lakini shida ni Kenyo. Neza penda sana lakini sikuli Kenyo. Niko na speedy sana cheza na yo bengo. Kaina enda pole pole mwambi ongeze tempo. Wote mangeus wote ni kama wameji. Round ya kwanza ya pili na tatu mtatisi. Na noma na nyinyi mble wetu ndejit. Situko top kwa rangi wengine tunatri.
Mesingse obu wala we Uganda. Okoko waka namba osoka kusasula maja. Woba muna kamoto kachi itili laba chala. Poso mbanga woya gala. Newe kabanga kayumba kembwa. Newe wango lubuto inalunene. Bitya aba wala tebatya. Akutela waka sawe ndiba no sambamu. Amanda zigali baba kolamu. Ela talina mutafumita donante. Mini am dinosaur. Tony wo.